Posa umeweka dora, hey. Au viboko boko tutanunulia nyanya na kukuchora. Kisha uondoke mikono mitupu. Sumo na dadangu venya menona. Mrembo na tena msupu. Sokuwa mwangalifu mina kuonya. Mina kukanya we. Utapo mchezea dada yangu utapata tabu. Kwani dada yangu sio changu ni mstarabu. Atapotu kwa chozi shingo yako alali yangu. Kwanza kwetu twataka dora. Bugatti felali na siyo corolla. So na kukanya.
Kwa hiyo naomba concentrate.
Naomba concentrate.
Naomba concentrate chimeji.
Naomba concentrate.
Oh, naomba concentrate.
Naomba concentrate.
Naposema nawe naomba concentrate chimeji.
Naomba concentrate.
Very serious, sinona hata ukiniangalia usoni. I'm very serious, na mapenzi shamwekaga moyoni. Leo akitaka njenje, kesho akitaka rege mie twende. Adeke ajiachie abembe, hapa kapata zali la mtende. Ah, we advertise, shopping na mpeleka chague kila size. Mapenzi yako hapa and she realize it. She smiles every time, now she look amazing. Look at her, we very serious. Sinona hata ukiniangalia usoni. Sometimes nangia jikuni. Weekend ye yuko home minenda sokuni.
Utapo mchezea dada yangu utapata tabu. Kwani dada yangu sio changu ni mstarabu. Atapoto kwa chozi shingo yako alali yangu. Kwanza kwetu twataka dora. Bugatti felali na sio corolla. So na kukanya.
Kwa hiyo naomba concentrate.
Naomba concentrate.
Naomba concentrate chimedi.
Naomba concentrate.
Oh, naomba concentrate.